studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo didi lewru septembre jana yamde sokidu studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaruji du yumar waygalu salim juwara wonto boggi jamde to sikira bon compétiteur wi de fedde hande jokkitaade kaldal e kawral le leedi meden di be kollitiwi de be beltikli hen sanne tiagal ko gube cinnide kaldal e kawral gal sema e plateforme kollitiwi ali basi wattu jono dido kabaruji ben dokki dum wakande botuma be wonno wadde do bomako do be biye mi jeli du dido golleji jokkite minisma hollitiide kaldal e kawral gal an wonde e yarde yeso le majjum be bi ko warta ko kawrtal jowi gal do tidallaaji malidi ana kaani wadde nokku no dirte New York le noga lewru septembre wororu fa hande golloɓe bankeji le leedi meɗen ndi kañe fedde en siyaɓe pamray ka ɗum e tawede fu golloɓe bankeji ɓe hono gidali ɗi ɓe gaɗnoɓe mbinoɓe gaɗa murtere ɓe kollitiɗe ɓe gatta nde ɗo murtere fa sari o tacce hakkude mabɓe fiigol basiketti jaga buule mali ɗe worɓele ɓe wattu jonoɓe jaltinama le ɗiɗo golleji caggal ɓe kawino koyɗi ɗiɗ ɗum e tawede fu RDC Congo kañe Nigeria kañe ƴaɓɓi yaade yeeso saabi de ɓe caami hollitan wiyede to badditoɓe ardira sakiraɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguiñoɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade batunoga bo fedde hande jokkitade kaldal e kawral gal le leedi meɗen ndi ɗum waɗi keñen ɗo bomako ɗo fa ɓe ƴewto wattu jono no ɗiɗo golleji gorri ɓe mbi caggal ko balɗe capantati ɗe cinñina hakkude guɓe murtuɗe gonɗe saha leydi meɗen ndi holliti windi wiide ɓen ɗaɗi ɗiɗo basiji ɓe beltikli hen sanne yoga e haalaji ɗi fu keñen jowikino laamu o hani wirfitira tokkidal to le majjun sema holliti ɗalgol ɗiɗo basiji ɓe jeeli ɗum jokkite keɗe kanko noddirtiɗo Ahmed Boutacho kanko laami ɗiɗo golleji komo sifido hen do fotitango Mohamadou Samaseku.
Cette session du CSA
ele alhali kantido woni ko odo botunogo bo CSA o wada fadde odo botu o won imadraji latidi sababu odo alhali o hebe starkul dalgul basi mo gube sima e plateforme sinyuni fadde ndu jukititede hakkeliwru yila amen yondu lato sababu dalgul basi drande wotere yalla e leko warata ko de do gube de gonda e le jam e dejere patife basi imo hakuni mabbe
hostilité d'affrontement armé
le majjun ɓe kolliti wiide batu mawɗon hani wadde nokku no dirteɗo New York ɗum won le leydi États-Unis ndi le noga lewru septembre warore ndu kanko hoorejo leydi ndo ibe kawmo han tawir le oɗo batu jokko fedde nations unis le leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗo ɓe ƴewtoto wattu jonno yalla hono ɗum hani nafirde leydi mali ndi ɓe ƴewtono tiɗalaji ɗi gorri le nokku o keɗemo kanko noddirteɗo ko hen David Sew komo sifi do hen do foccitago Mouhamadou Samaseku.
Maintenant, il faut avancer rapidement.
Jonka anani jaran yoso no yawri bangal golleji lugaji di jo ingul lamu jagundeji natingul e kanya dakagul. Nkale hala mudum min belti takari dun lamu e kanya gube cinbe be fuf ana gonde am hakilo. Battali di dun be ngatta dum. Ni mila wiri anya buddo fuf jogari nafa bangal jokitagul golleji talgul jab e deyandu e kanya huncangul hore roje hejo golle. Yimbe lek mani be dum be fuf na landini. Bangal dun dabareji buddi fuf nafude. Ni mila wiri be kulita anya mabbe lobbo jati buri so batu mo hani waɗede to New York toon ñande noga lewru septembre ɗu ɗum watte dunno dow kanko kanake leydi ndi ibi ka e kañe horojo fedde oni e kañe dun leydi Algérie ndenno nafa moɗo ana e ley komi kullitata ked adar no wiide fabama e fewde leydi Mali ndi nafi sanne banggal hewtugol jam
guɓe noddi tirtoɗo aza waɗɗe ɓe kollitiɗo wala fo ko falotto golleji makko ɗi fuɗɗude kasen to kidal to le majjum ɓe mbi wattu joni ɓe gondi e yaltinle hen heeƴoji fa ɓe ƴa yalla hono sema plateforme kañi e laamu o fo han tewrede le ɗiɗo golleji keɗemo kanko noddirte ɗe Ridwan Agu Mouhamed Ali o le fedde sema nde o woni komo sifido hen do faccitago Mouhamadou Samaseku.
Il y a de bonnes perspectives pour démarrer.
Obin choyni ko yo hunde mo ina sanne bangal fuddugol golleji DDR di no yawri. Batu leedi ni humani do gubede yeli yodi njawne yalla be facintina tobbe kasindina e bangal natingol gol kanyadum adadu o. Tiwa imadraji fuf na wade yalla pati golleji di daro. Bangal fuddugol golleji mokko e dum fawi e do hejo golle mo lam o e kanye kube sinyinbe talkundu fuf kawri do mudu. Bangal dati dabreji wifagul lam o kidalton e kanye di jo ingol mokko o min hokko antajoral wide fay hunde katata ɗiɗo golleji
ma aucun blocage à ce jour.
Fondation Carter kanyon gube tati chinyin e kaldele kawrangal lele dimet indi kwalitwide hani yewtadi no kaldele kawrangal hani yarde yeso nungon sema platform kanye e gube nungon lamu o nombe kwalitwide. Kanko nungon lami referde seya sande do kwalitwide be jabi dido gule jat no kani yewtirede. Sekirabu so ngabido bemal ame andengal oromba ini tirton mi joju moro no no dimi do dido nimoro jididi kalon konjit on chapande jitne joj chapande jitene sapo go chapande jitne joj chapande jitene sapo didi sino tabani fedde dum won humminide kabaru tabaje almetiji leledi meden di nebno dirta sona tam wattu jono be tinnine gollidal hakkunu mabbe fedde no dirtene group British America Tobacco faabe jowto yalla hono be kani modnirde dinil ngaji leledi ndi le ngal do gollidal ko hani watte le henana yafa e milliardji sappo cefa do e tawe le hen fuf pelle kuminide kabaru habude e yarde tabaje leledi meden di kollitido ko mali wadi wattu jono on an yedda sariyaji tagal leedi ndi fa kebe famtade kede Ousmane Diko e Mohamed Samaseku.
Adadu yarobe taba lete amedere fu ana yafa akunde sappo na sappo didon limali do ewi step gollirdo horore le hitane 2008 de adadu yarobe sigareti le chuudi janginirde de ana yafa lete amedere fu sappo jeton le leedi meden odo kabaru walde hono habore yarantaba weltake mudun emi mudun du gal gollirgal tinyinangal hakunde sonatam e kany e group British American Tobacco fabata ko leedi habude e yarantaba maître Mahamane Ibrahim Cisse horejo réseau ONG kany bale kaboje tabade wonko hali keddena Mamadou Samaseku
som trezotino aujourd'hui que
wat juno min kamduke sande yede lamu leedi ndi kany sonatam nanta sinde talkuru kawral mo ingol hakke milliarduji tati unyaaji temdere sigreti der hitande le leedi mende andon wi lamu woni jogido ngedo modo e le wakande kalisi sonatam o en mettama sanne bangal odo kabaru sinin gongol e du jedda jati sariyaji leedi mende bangal mudu refuf da talkuru adnaru ndu humani da habgul fewde e taba
dum
e wonde sonatam ka holliti gal do gollital faabe to mali mu inde sigareti faawarde e hawjade ko mu iniko e wi mudon o sigareti mu inte do le mali yo hawjunde gollide de tan wodanta hore mu dun kolliti an faabodu uutude kuteji sigareti o yuba udmi saud horejo gollide de daranide bangal sariya wonko haali keddana Mamadou Samaseku.
Vous savez, tout tabac nuit à la santé.
Abdoulla wi tabaji di ngada hello ndar cellal wala mere jati so min ko amen min bindadi hello modo won ko tabaji di jottinta ko baru cellal hakke kanko dorto todo o yo andude di do sifaji taba e do cellal den ma sogo amen burata hebede e leko mu inte ndar leddi men di dina goddi e dum waltina hakkilaji amen nyande fufu dum min bay habude kala ko mu inte ko minen e jibe dum be fufu na bawi kaybude di do golleji
e par nous et par les procès de la marque
fa ande wi sonatam non de dabare fa wato hokude golleji le gollede de ko yaato fa e teme dido e chapade jeddon duumibe golle kanyu e ujinaji sappo jom gollabe wakkati e wakkati réseau ONG ngaji faawarde baale kabantode yarantaba de ka kolliti keddoto e humanade fa kaba e yarantaba gondado
fa hande golloɓe bankeji wonɓe leleedi meɗen ndi kañe fedde en siyande ɓe pamrayi ɗum e tawede fo kamɓe golloɓe bankeji ɓe ɓe mbi koɓe gadno gidali ɓe mbi ɓe gaɗanno murtere le balɗe garoje ɗe ko wattu jono ɓe jaltiti le hen farde sariya o taccede hakkunde mabɓe le majjunduɓe kollitiɗo so oɗo sariya waɗi eɓe miilino miilo foti fuu ƴeewe yala hono golleji ɗi laɓɓinirte keɗemo kanko noddirteɗo Hammadou Bawo le fedde golloɓe bankeji nde o woni komo sifi do hen du faccitago Mohamadou Samaseku.
Bangal sariya kay miɗen jogi ɓural so gonga haale hana fi kabaru o yotto fa ɗo wonɗo yila amen jaati wonno yo talkiɗi totte nduɗo suru sariya hertandu yalla endu hinno ɗi ele hakkille jooɗo so non ɗum wuri kay i bemataki fay seeɗa ndenno jaabuji suru sariya ndu tan min doomi ka andon wiide murtireji e majaji en ma dun batuji yo hakke syndicaji noon yalla iɗi gaɗana himmeji mabɓe ɗi immadaraji ndenno aniyaji nduɗo suru sariya tan min doomi ndu laati fuf min keddoto caggal sariya min gana fe joddoɓe sariyaji leydi Mali min taboto ɗi fa ɗo haaɗi
fiugol basketi ɓe kollitiwide sukaɓe jokkolɓe mali ɓe jaltinama wakkati caggal koɓe kawno ɗon RDC Congo kañe e Côte d'Ivoire ko le majjuno hollitawede jaga buule mali ɗe kañe RDC Congo ɓe fuu ɓe pottu ɗum woni poñŋaji to baddito toon RDC Congo ardiɓe so ƴaɓɓi yaade yeeso
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio Tamani.
sekrab njurni den jelle onne le region ngaji to en pukiran do kuli korodo be kuli tiwi do ko yata kilometre ngay temed jitti dati dum won kaani mu ine to kuli koroto dido kabaruji be dokki do wakande biotuno no kuli kande mu intinede de dido hejoji ko faana modu fa be jafena jahol e garol le lamu kuli korobe kuli tiwi sigaso du waranta le dido golleji ko bank mondial anni wattu le hanana ya fa e milioji chapade $6 le dubu joyi se yurute ngardam fa do segudobe kolitido wattu jono kabaru ngureji idum wonde beeda to cogguji mudun be koliti wiide gawri ko kilo mudun wonno sotte ton dum won anka temdre e chapantati e joyi be koliti ko wonno sotte ton chapantati e joyi non be kolitir wiidun yeyi fa chapande joyi nyaloma hande no be kolitido marodu ko wonno sottede ton don kilo chapande jeddi dum yeyi chapande jetti nyaloma hande be bi wala fu ko wadi sababu mudu so wana wattu ndungu mo ngod e mudun kesum dum an wondi e nadde kidum dum do an tiidi nyaloma hande no holitindi wiidun nokku no dirtede nyorode sahel roobe le gombe tobe be gondi e hokkinde ton juude faabe jooto yalla hono be kaani firde dabareji be buyta dum won saddaaji ngattede wakkati fu e yangeji gondi ton di be ngadi kawtal mabbe dum won le gallure de aswer jabbinonde be gondi hokke ton hakkilaji lobbi ko yata roobe le tem dron kany iwrile deede jetti e be gondi e famminede nyalawma hande kutteji ton giddo dido golleji be jewteedu wattu jono dati dibe kaani nangude ton sekrab do katte nyalawma de kabaruji meede dimi jooto sanne heedade heju jamen ka fa hande kedde heedade honno andirron no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam sido tamani